dalabkare ayaa dowladahani maalintii khamiistii u diray ana golaha midowga yurub iyagoo qaybta fulintana ka codsaday in ay soo gudbiyaan dariiqada xal loogu heli karo isla markaana lagaga hortegi karo soo galootiga sida aan caadiga ahayn ugu soo qulqulaya halkaasi. Maxamed Nuur Qarimo waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ah oo degan magaalada London, waxaana inoo faahfaahinayaa waxa u daaran yahay dalabkali.
15 waddan ee yurub ay soo gudbistay codsiga ah in hoggaanka EU da ay go-aan ka gaaraan oo ay u ogolaadaan in ay dadkan qaxootiga ah nabadgelyo doonka ah inay geeyaan waddan saddexaad oo nabada inta laga process karaynayo ama maaragtay kiiskooda laga go-aan gaarayo ayay rabaan inay adkeeyaan si yacni markay xitaa ay kasoo badbaadiyaan badaha ay ku qarqami lahaayeen ama dhibaato laga sheego ama ay arkaan inay doontaas dhibaato weyn soo futaarsa ay kasoo badbaadiyaan inay sii geeyaan halkaas.
Dib u habaynta ayaa ka mid tahay in la dedejiyo baaritaan xoogana lagu sameeyo dadka aana sharciyada wadan ee dalalkaasi soo gaaray iyo weliba in xuduudaha laga sameeyo xarumo cusub oo dadka lagu hayo iyo sidoo kale in si degdega loo tarxiilo dadka codsiyadooda magangelya doonka lasoo diiday. Axmed Kaboole waxa uu falanqeeyay arrimaha siyaasadda iyo ammaanka, waxaana uu qabaa in tallaabadana sidoo kale loo qaadayo si hoos loogu dhigo tirada dadka soo qulqulaya.
Wuxuu ku qortamaa in la yareeyo dadka magangelya doonka ee soo galaya midowga yurub soo galaya oo waqtiyadii dambe runtii aada usoo batay, badankoodna ay soo jiirayeen dhankan dhanka Italy iyo Greega dhankiisa ka yimid. Marka waxay ku qotataa waxa waaye sidii loo yarayn lahaa dadka magangelya doonka ah ama haddii ay soo galaanna loo geyn kalahaa waddan saddexaad ama ama ha noqoto wadamada Africa, ha noqoto meel kale, ha noqoto waddan heshiis lagu yeeo midowga yurub oo dhan heshiis ay ku yihiin.
Arrintan ayaa kusoo beegmisa xilli mawduuca magangelya doonka iyo weliba soo galootigu uu dalal badan oo galbeedka ku yaala uu ka yahay mid safka hore kaga jira ajandayaasha siyaasadda. Haddaba maxaa keenay in wadamadani ay xilligan qaadaan tallaabada noocana? Waa kan mar kale Axmed Kaboole.
Waxaa hadda jirta doorashadii midowga yurub, baarlamaanka midowga yurub ayaa mar dhow socota. Marka meeshaas influencega ama saameyn waxaa kuleh siyaasadda midigta ah ayaa kuleh oo runtii raba in ay pressure ku saaraan in siyaasaddaas ay ololaha ku galaan saameynna ku yeeshaan dadka codbixiyaasha ah.
Maxamed Nuur Qarimo ayaa isaguna qaba in aan meesha laga saari karin in mawduucan soo galootiga ay xisbiyada dhinaca midigtu ay dadka ku kasbanayaan maadaama sidaasi Axmed sheegay ay doorashooyin soo socdaan.
Waxay arkeen in xisbiyada xagjirka ay horumar sameynayaan marka la eego codadka shacabka ama sida dareenka shacabka oo ah in xisbiyadaasi markay yiraahdaan xootigan ayaan wax ka qabanaynaa iyadoo electionkii na uu hal bil keliya ama wax ka yar ka dhiman yahay kii yurub oo baarlamaanka yurubna uu yahay kan go-aamada waaweyn yurub saameeya soo saara ama ay ku lumiyaanba xitaa hoggaankii dowladaha ay u taliyaan iyo kii yurub. Marka taasa kalifaysa bishan gudaheeda iyadoo ama bishan muddo adigu aan ka badnayn soddon beri in election u dhacay waxyaabaha ugu badan ee ku qasbaya inay hawshan iyo arbahan go-aamadan adag iyo ay qaadaan.
Sharciga midowga yurub ayaa tilmaamaya in dadka wadamadaasi soo gaaraya ayaan dukumentiyada wadan loo diri karo waddan saddexaad si ay halkaasi magangelyada uga soo dalbadaan haddii waddankaasi uu yahay mid nabada oo ay codsiyadooda kasoo xareysan karaan. Haddaba nidaam nuuceeya ayaa laga yaabaa in hindisahani uu maro. Waa kan mar kale Axmed Kaboole.
Marka horeta waxaa jirtay waxaa la yidhaahday Dublin regulation aa jiray oo waddan kasta markii ay soo galaan togaretigu waxaa jiray sharci damaanad qaadaya in ay badqab ku helaan dalkaas ama ay joogaan processkeeda ay ka maraan. Laakiin hadda waxay rabaan in dib loo fiiriyo sharciyadii si ay maaragtay sharciga in dib loo fiiriyo uguna fududaato markii ay soo galaan ama ay ama doomaha kale dadka marka la rescue marka laga qabto in dib loo celi karo waddan heshiis lagu yahay direct lagu celiyo. Marka intaan taas la sameynin dib u habeyn in lagu sameeyo sharciyadii EU taasa la fiirinayaa sababtoo ah asylum procedureska in dib loo eego iyadoo aan lagu xadgudbin xuquuqda qofka soo galootiga.
talaabadani ayaan ahayn mid ku cusub dalalka ku bahoobay midowga Yurub, iyadoo ay hore u dhacday in sanadkii 2016 dalka Turkiga ay heshiis kula galeen inay qaataan qaxootiga u dhashay dalka Suuriya ee dalkooga uga soo baxsanaya ama uga soo cararaya dagaal. Sidoo kale waxaa jira waddamo kale oo si gooniya ula galay heshiis waddan kale si ay ugu gudbiyaan dadka soo galootiga ah ee u soo gudbayaan.
Waxaa jira waddamo runtii talaabadan hadda mid lamid hore u qaaday, qaasatan waxaa hadda maaragtay aad loo ogyahay in dowlad Talyaaniga oo kale ee heshiis la gashay dowladdan la yidhaahdo Albania oo aan Yurubta kamid ahayn, laakiin ay heshiis la gashay oo ah in qaxootigan imaanaya Talyaaniga ee badaha ama ay kasoo badbaadiyaan amaba xuduudka badaha soo gaara maaragtay dhulweynaha Talyaaniga meel buu kamid ah inay kaxeeyaan oo ay geeyaan Albania. Ay yiraahdaan halkaas ayaanu ku process garaynaynaa codsigooda magangelya doonka ah, taasoo yacni dadka qaxootiga imaanayaana ku dhiirigelinaynin iyagoo badaha soo maray inay haddana Albania la geeyo oo xeryo lagu xereeyo oo weliba qaarkood in maaragtay halkaa laga sii diro oo wadamadii ay ka yimideen ama waddan saddexaad oo aan waxba dhaamin kii ka yimideen oo kale la geeyo.
warqada hindisahan lagu dalbaday oo nuqul ka mid ah heshiiska wakaaladda wararka AFP ayaa wadamada saxeexay ee ka mid yihiin dalalka Austria, Bulgaria, Qubrus, Czech Republic, Denmark, Finland, Estonia, Greece, Talyaaniga, Latvia, Lithuania, Malta, Holland, Poland iyo waliba Romania. hase yeeshee dalka Hungary ayaa isagu aan saxeexin arrintan, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ka maagay qorshayaasha midowga Yurub ee ay ku wadaagayaan mas-uuliyadda lagu qaabilayo guud ahaanba dadka magangelya doonka amaba lagu sameynayo tabarucaadka kharashka ee qorshahaasi.